Kominkami Records.
Rap developer. Hey, okay, Mr. Bwinde. Kominkami Entertainment.
Hello, babe.
Ganems. Dopra. Ninamuone la cheuko, batari noona tiari na chikonku. Vevi muchitikira hawishinga ni viroto. Zivi machitika po vima nkana che viroto. Haimiri lali la nishambela mpepo. Asa kilali enze muntue enze kambisako. Abwero pinda mula mukos, no nilangana na muwe vinga no boni tamangila ni pundiri lati. Anko, anko, hapa pena miona na mutima wankala. Mubiri wenzo njenje mamonga ni funo dwalolo ni mwai. Mwapeza ni jingali posidaya. Nezo funo zipaya mukamana ni zidaya. Chalo sichiri fea sope tacheni chitabe. Abitirizo kamba na miswasi zambo choka. Voice mwe icho kila chikongo chambo mveka. Vantu weni nkala nabo nisemu na njoka. Anko ni vazo na veni kamba sini pontia. Nimu vili we muona. Muti manzelu life yanga banai chitamata. Kulipeve sini maona. Jenny, jie zina langa. Nina patwila kuno bata jibe nze balamba. Ndeni vantive ninkala nabo njeba mani sunga. Naba muna babo njeba mani pitisa muminga. Bata jina vamami, vanafera pamozi. Muaksenti na shtika paka piringozi. Teze babiri na mufana wanga na ya nafa. Banani zia neka bonze pachalo tu safa. I can't hold the breath, I think nine ni zafa. Na mufara pakanwa, don't say that you were shake up. Na muka zika pansi, don't worry, talk to me. Don't be afraid, you were just open up to me.
Vasiye Basiye, basiye ni vana vakure. Mwira bachusha, nabo ni bantu. Barefa iko kukura. Bamone kocharo na wefo chabu ama. Bareke ni vana bo. Mwira bachusha, alikuwa tensambo. Ya kuikara pacharo. Akamonu kuni wena itunga kuwa. Ireke nunyana wa. Mwira bachusha. Mwira bachusha. Basiyeni vana basi.
Balasti mufana hapwelo mangu suka kuti. Imagine ankoli ni na zaka 14. Wenangu ni vakuru kwa mavalipe dispring. Wamuna vanti forced himself on me. No news ati ni zaka mbe ni nkalezi ati ni kaulula. Wazati pishila pamozi na vanti ni shitiza pwere la kulundazi. Efijitika lionse vanti nga tabalipo. Nombo na mona tifyachila na lafo nechikonko. Kasokolo rembalo ndolele vanti nefyonse. Shira puisha no kulanda no kwisanzu mkira panse. Ati kabe na kalasti wike bapo na uliose.
Basiye, basiye, basiye ni vana vakure. Mwira bachusha, nabo ni bantu. Barefa iko kukura. Bamone kocharo na wefo chabu ama. Bareke ni vana bo. Mwira bachusha, alikuwa tensambo. Ya kuikara pacharo. Akamonu kuni wena itunga kuwa. Ireke nunyana wa. Mwira bachusha. Mwira bachusha. Basiyeni, basiyeni, vana basiye.
Nkominkami Music Entertainment. DJ Kelo. Lekenu kuchita biza vana vanono. Otherwise inside story ya mwaiche. Washirefika na pa extent ya kuipaya. Lekena vana vakure imiti kure mpanga. Otherwise mashara uti yenge, tatuwa kwa nisho kupunda bonse. Big up to you, oh! Fellas!
Mr. Kelo, your music sounds so nice, I like it.